yande joyino yettere min tawi sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde kori jagnalle e moɗon le koye kibaruji ɗi en kala haala partiji guɓal ɗi gala e laamu leydi Niger waɗi haala muɗum e dow fi haalaji kalaji aljumarde enɗa to jiidal partiji watto ko ete CNDP ɓe mbiɓe jarɗaki dow ko haala ɗum fuu ɓe joppiti ɗum nonni fawade jondu konnanni onon himɓe laatiɓe jingonoɓe himɓe wadduɓe kullantareji muɗum en ele ministère haw jeune philosophieji kañu e ndenagu ko wi'a kuje ɗen gaɗa ina woɗir ɗum wonnoɓe ɓeydi ceede ɓe kaali kam ɓe mbi ɓeydol ceede dow tarki ɗi endan séria wala e dow muɗum e wakkati laamu gonɗe o enda yewtere men pinno hande studio kalangu haaltana haala ƴewde cellal ɓandu muɗum fadde muɗum e wadde dewgal hakkunde debbo e gorko gam batte hissunde sukaɓe rimo e teɓɓe endan na wallaji duumiɗi e muɗum kor jagnalli e moɗon Soumana Amadou jangantan habaruji ɗiɗo e fulfulde ɗo studio kalangu no wontirni hono fawade joni guɓal partiji politique ɗi gala e dow laamu leydi Niger gaɗi kayndu kondani haala muɗum en haala kadu konna ko ɓe kaali ɓe mbi hono hunde ko waɗano dow filla hono fande CNDP kawon to parti politique himɓe mumen jiittono jewta e dow fi politique on endan aljumare sappo ɗiɗi leru juin won koɓe gaɗi ɗum ɓe mbi keddi haalaji kala to enna fuu kamɓe ɓe jarraki dow muɗum ɗum du konnan nder haala kaɓe gaɗi subaka hannen ɗo enna galluñami on koɓe burtini ɗum nenene kaydu parti ɗi gala dow laamu e leydi ndi endan ɓe kollidu ɓe mbi wajibi noon sewana tawe hon ɗum waɗa jooɗa kaalen hakkunde himɓe fuu heɓa cuɓaki garoyki laato laaɓuki jardiniki sanne yerno fande Mamman Sani Adamu kaalodu inde mabɓe haalani bandi min Moussa Hassane Subaka.
Guɓal partiji ɗi gala e laamu ɗi mbawta jaɓude e cuɓaki hoorejo leydi gannoki ilu nder duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeego ɗin iri muɗum yeƴite waɗe kadendam min jaɓata du cuɓaki kin eggine no ɗum laati hen fum woɗi du min jaɓta guykaji e ko nandi e mum waɗe nder cuɓaki kin. Guɓal ɓe gala e laamu jardoraki e haalaji kaalaɗi e nder fedde CNDP nden mawde bittiɗo sappo e ɗiɗi lewru juin min ummatako do haala kamin kaali kam wiɗagol waɗagol nder ministére hawjinde sogeji e ndenago ɗin ɓe juuɗe mum tawa nder fi on fuu jaare saria hooreɓe gollirɗe ɓe juuɗe mum tawa nder fi on fuu itte fadde mumen hiitanede e fa hannden durwididde e jeynari kase nimɓe fuu garte gotel yeeso saria.
o wonno ndene Mamman Sani Adamu wakkati mum o haalno haala hono parti ɗi gala e laamu ko haal dow majjum nonni faware jo yerno mbirnum e koye kibaruji ɗi enɗan ni faware joni ɗo enen gallu ñeme jooɗo kaale ngo waɗama keña hakkunde hokkuɓe habaruji kañum e fande fedde jingonoɓe himɓe wadduɓe kulle sottiri ministére hawjide ndenagu leydi e sogeji ley haala mabɓe kaɓe gaɗi ɓe mbi hono hannde wakkati mo gonɗe o eno laamu leydi Niger worni endan séria hokkata laawol hono hitanade faware jonde konna neɗɗo fuu ɓeydu tuɗɗo ceede e dow hono fande talki coggu kullentereje muɗum yernoɓe kaaliri maître Marka Le Bien goto e mabɓe nani ko haalani hono fa hande bandiraɓe amin hono radio emo télévision mo tenere komin koƴi min gaddani en ɗo
wiɗagol waɗagol yaade e nder ministére hawjide filla ndenagu e sogeji nde nder kulle tati caɗale tawa nder mum guineji kanɗi wadde ɗi gaddaka guineji kanduɗi waddide ɗi gaddidakam kamɓe ɓeydugol ceede dow gaddol guineji e haala ka kalten ka talki kiite leydi so ƴewama ɓeydugol ceede dow gaddol guineji wona gacce gonnon ko watta tawe neɗɗo nangidama e gacce ɗum wala e nder tarki saria leydi meɗen nder laabi kiite ɗin laawol fuu wala ɓeydagol ceede e gaddol guineji nangane neɗɗo ana ko natta villa ɓe min pasantoɓe kokkaɓe laawol waddude guineji ɗum fuu waɗama amma yoɓidaka e nder dimma wiɗagol waɗago ngol ndene wala fuu ko hollata wiide ko gacce no tawa nder mum
nonni hannde sappo e jeegol lewru juin hitande fuu leydi afrique no waɗa batu sukaɓe muɗum ummatore ɗum du kam woni ñalande hono capantato ɓerde ko waɗa nder hono wakkati mo kalte o enɗa hitande hikka ni fa annen hono dental leydi afrique hoƴena e dow fi sariyaji laabi mum heɓe ko darta sukaɓe ka e koye mumɓe afrique dow majju on koɓe tuugi kanon woni ni kamɓe ɓen ɓe kolli ɓe mbi allah e fa hannden coronavirus ko woni ele duniyaru ndu endan no wondu konnede afrique haaɗi batu o waɗede no wowi waɗrede ni endan kano no wodi koɓe gatto e dow internet gam batte himɓe famtino yerno fa hannde nokkure mabɓe wiyetede web mo fa hannden ana union africaine o endan holliri caggal mum du faware joni be biidu kono ngol ko wete hono webinaire kandu konda do mudum woni ko be gatto kulantereje godde fu ko darto filla hono batu odo e do fi jonnal kany e gollal yaade sukabe ummatorbe afrika kany be duniyaru nani faware joni konda ele habaruji di na tawadu konda ni hono hippiter godo wadama ton endan toyte tumur region mo difa dum dum milam himbe warbe natto enda be ebe nande himbe Boko Haram wakkati ko be garnodo be kojeena rewbe sappo e jeeta ton kanyo e worbe didon be doggidi nenno wonno ko police be hawjibe filla ko darbe dam bonda ko tonda difa hokitibe ko hokitibe nenno wonno ko be doggi be joppi himbe be koji be enda ko be joppi himbe ne himbe be garti gure mu en subaka hande o enda der mabbe debbo goto chawdo barmi nonni fa hande du e goddo fa hande barmi der mabbe wadi hin jokka himbe don barmu be nonni nenen ben du konan don sawre to enda tumur lay doctorore mudum fa nar filla ko darto kipitan ni to enda mali du konan alangal wono ko fa handen ko watto sogeji mali noga enayo mbara be mbara kanadu konan fa hedoide e leydi Mauritania to wete fa handen ni jabali nokkuto be janadu konan ni gam batte fa be gada jewtare widagol e rendugol himbe tawabe to enda yerno BBC halir e do internet Kenya noni tiagal mundu konnal annor worde wi'ama himbe jeeton tawama ka en kay maaye e lay sogey din endan kaindu hoccoama fa kiloji hembre e kerol e faawar joni Mauritania hakkune mudun e mali yerno kabar goto o holliri nanni fa hande du ele habaruji din tawadu konnan ko ete i nyaala kan woni ko hawjina gam batte jewtinaade gallure nyame e kulle ko wadaade enda fa reno dun sabi be burtini hono lawol chalolol telefon gol yobantaake hunde fu gam batte sa yi goddoodo bonando endan nodda kala nene ne ka himbe gallurde kawon ko jojjini dum gam batte hawju nokko o fondito kulle fuko wada gallurde en fa won tabe heddake tijjani Ibrahim kanyon du wonno fa hande kawjina kulle en nene ko halani bandemi Nafisa Adam ko noddimo do chalal
meden kabano dole der nyaloma e der jam on do fu yade to bibbe wuro dudal boytali din do fu do filla yoppobe mburi do labe gudurano kambe faccobe ndiyele nyegeje mu e der jam on ko bandirabe mun noddam e der jam on deni jangay kai min nja de min keba yade du mi acca fa jangore mum de min jeyto jonkay min nodda wabbe gacce on dum wawti gommi den keba noddande laso jondo Allah e lamba biteddo numero vert o bayle wadi der mum gam hande se a noddi min sangare mum min jata der nokku go jangore mum ayyam bayle wada yaade to bibbe wuro neddo wawta wayli jikkuji bibbe wuro sangare mum de hedde amin mide andi ko bayle hebama der mum sanne hebama sabe gollidon e lamba o jamma ila nyalo ma lamba on no golla la soy didi e tati woronje e nayi bolum duno yobanta ka fembu
43 c'est gratuit
nonni fawar jondu konna ni no minister hawjire cella leydi ni jardo enda andiniri be mbi ni hono sen hisama sappo e jeegon lewru juin 2019 nogay na mbi sappo e jeedu won kenya nonni be kise ko to himbe kem jene chapane jeeto kay won ko jeewa tawda nyaw coronavirus e do himbe ujunaji nyo e kem tato e chapane jeeto e jeegon etabe jeewa jonnom be mbi kemen yetto e chapane yetto e nyoyon ka en ka fu sawre ke dadi noga en jena ka en won jo loktoro no sawro non non du konda ni hono ko wato chapane jeego en jeego kan ko nyawngu war e leedi men Niger ko dum bangi warde joni Kenya e hore mudum himbe jeego mon ko dara be fudu konna wala fu tawraado ga be cikkede be gondi e mudum be tawra ka nyaw coronavirus yerno andinorne en nan famtiniri gadenda eden gara e yewtere hono ko mbieten halaji sukabe ummatore e do fi ko darto ka ndu yidde mudun en kanyo e fawarjo hakkunu worbe rewbe ndu waddi ko fawarjo hande en nana hala mbiete do Usu Abdul Rashid mo dubi sappo je jiato na Birnin Gawri region mo doso nanno halisi
indan Usu Abdul Rashid bi do wodi dubi sappo joy jode o mid e ekol jode o komidi ni mi antida jande an ndula kilo an ande dubi laso joy fuuda midewtana surubabe dallo honi bi bak an bida fak bida university wakati ma dum do ay miya mida yewtana surubabe e dubi wonange idi wonange tati wakati ma mido di golle an do di bode an fu mi dumi habbi dallo won dumi kebi larmu am wada bode an emi humta muraduji sarobe an muraduji an
hala sukab ummatore sigila nomo istiyo kalangu
he banirao ikko he umami ya don tamilo
anan
Nal habaru on nato no
iri habaru oyeno
nyaw gungu woni wore himbe delle yasi fu gu yottoke daggari me
ha ye don hal do coronavirus no
e mana
men magu yottike do to ame amma no wodi ne on watta hisse imagu
aha hokam be dar do majjum
lokotorobe jombe annar kokki shawara do magu ne do lota juude mudun e makataare fade laaba ne o deno dirla nano odja wada dum der sobudum do ma lota juude maada fade laaba de a golliri tekker non kibinaane der buuri lota juude maada kakkile memude gite hinere imma hunnuko gatte meter goto hakkune modum ine o ale memude bisaji de do wartike dole memum bisaji e loto juude modum bo ine nyandu modum fako nyaamo lota yere modum to joddo to dum ale natugo der jamaare ustire dille dille
a to ne o anta ko galbiyan kenan
bannirawo mila iccellal bannu mada imma cellal balli lenyol maada
igonga ma jam onna am buri komai mi yetti be daade ga kuda mi han batana bannira e amma
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtaade e minister kawji do cellal bibbe leydi Niger
gam batte to yara bondira nyawuji nyawuji ko non lati din anda sanne hono iri joni jakku en ni dum waddi kono han tawe debbo e gorko fusene wada dewgal mu en e be mbaybe njabe jeew balli mabbe be dar sala hono nyawuji daboji din en ngala e mabbe ko mbay watte suka mabbe be dimoyto jango nadu kono kambe en nyawuji dum mbay rabo ndur ka won nyawuji ko rewbe worbe hokkondir hono sida e ko nandi e mudum dum wono ko docteur Habu Abdulrahman wonno andin do en latto kany woni doctorjo mawdo doctoro nde nyame tatab do en galle nyame o halani dum bandi min rahilatu sumana no wono dum yarto dum e han tawe neddo waddi du konda
eden nana na hali hala kewugo cellal himbe illa bangondira no woni en wantiri
le maladie qui sont génétiques ou ben d'autres
eden an nyawuji non woni himbe sanne to nyawuji di andan gan heba to din daba himbe sanne kamal ko dum wade misali joni ni debbo e gorko gondo ciido non andan fa kawra keba biddo nenne biddo odu inna on e baba on fu woni ko ronto e mudum en kulle nenne ne ka kulle ronto de andan seni raf cellal woni andan waynaade e makko misali joni ni hono jakku seni kambe dum be fu en goddo jakku to sukabe men dinto be fu be mbaayi wadde jakku enna jakkudu hunno ko laati no wadna sukabe enna tidirka sanne har fille ko darto ngurna mudum en eleleede men Niger du jakku enna kanni woni ko laati be sadarma hara cellal sanne nene min miije seni hala majju hala ma fa wodi fu himbe famtindo fa woda
je pense que si on en parle tout le monde comprendrait un peu la portée de la question
non non o wata famnirgo goddo non suko on wayi adurde nyaw jakkugun isaro
si la mère elle
neni inna on no wodi jakku de baba on wala jakku enda fu no wayi lato tay suka mabbe ndinto be tay atta jakku nadu kono fesi adi tawe lata ko hono ko tampinto sammi kanon won seni inna on no wodi baba on du kono no wodi suka be fu ko be ndemi no wayi
donc il y a de très grandes chances qu'ils donnent des enfants qui sont drépanocytaires.
Kegal nyawuji id en kalda halamu han jakugo enani no wodi nyawugo goddi latido kanjum himbe ne jawdum faddumu be dowli jorde
le deuxième aspect aussi la propagation des maladies
no wodi ya sabu no wodi nyawuji latido konani rewbe war kaymon ko hokkundirto hakkune mudun em onon tawadu konani na wallaji nangojar faljuji mabbe to dun don du konan no jeewe sabu wakati kono tawe debbo kan won sella na gorko won sella to goto mabbe fuma goddo nyawgu no wawa tude bandi dum auto nen dum ko non sadorma maw non ga alle fati dum don wada wadi ko no jeebe hay faame sal joomu no wodi nyawna wala nyaw hundu non ko laati den andi dum wala kadi har tawangal dum wala ba kadi har dina ga dum jeewa tan faame cellangal enda no wayi
même accepter de façon traditionnelle je pense au dogme ou bien donc aux religions
e don de yewtarni won ko habarume fulfultili hande don na studio kalangu assalamu alaikum balata jamwal